Kings on the mix.
You already know me, it's your boy, Kiss Down.
Most kids in the building.
In my life, Nisa Julius and Tezeka Mimi Nanani. Until you came along, it fulfilled my desire. Walinula, Mumishimbe. Now, Zambika, Nilunde Moneka Ngomundu. Nikikona, Royango Shelly Mini Toka. Kukwambia kweli tu wenjo mama nataka.
Shama kweshoni, kushenga laika lafye pomuli imanshoni. Shakwete bono wakupa attentioni. Baka fena kusanga we mute mwikwa. Athango dipakumpa webo. Awa wishi nenga kota fena webo. You be the book that I read every day. Nakula yanshaka kuleke mamani we.
Nikikona, roo yangu sheli menitoka. Kukwambia kweli tuwenjo mama nataka.
Zilo, mubu mikwande shaka lale kwa kawilo. My baby puma ina katondo. Nakute mungu chilefyo na temwa dondo. Naleka la feneka kuchilumu. Life yali kwatini poisoni na yotumu. Baka fena kusanga iwe baby pu. Ukukuleka la kuti ya banitapu. Napapate wendwa la kubafia shimama. Chite mwikoni babidia washala shimama. Shaka talete mwabona ngumbi ya ba. Na temwa fefyo kwa temwa la lefi wapa.
Yangu sheli menitoka. Kukwambia kweli tuwenjo mama nataka. Ewoyo mama misha kuchakua. Nikikona roo yangu sheli menitoka. Kukwambia kweli tuwenjo mama nataka.
Sala na mimo.
Ewoyo, 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 mama misha kuchakua.